nomnotho okukhula kancane kancane. Yeah. All right. Njengamanje bayangitshela ukuthi ke ukhona ke umnomzane uLuyanda Mchochisa ke ongu Chief Director Legal Services kuyona ke iDepartment of Social Development. All right. Umnomzane uLuyanda sibingelela uhlelo namhlanje kusihlwa.
Siyabonga baba. Njani?
Siyaphila njani? Ngiyafisa ukuthi nje ngamafuphi sithathe lolu daba silibheke ukuthi ke uhlelo ukuadopta kweingane mhlawumbe belihamba kanjani ngizema Afrika ngaphambilini?
Ngaphambilini uadopta kweingane ibinto eshezi ikhona la eSouth Africa. For example, xa uadopta ingane ungumuntu ola eSouth Africa. Uthatha ingane ekhoyo la eSouth Africa, which we call domestic adoption or national adoption. And kwazeke ngoku ngonyaka ka-2000 kwaba khona enye indlela entsha esingena kuyo eyengeza kule international adoption esiyibiza ukuthi inter-country adoption. Etsho ukuthi uyakwazi ukuthi uthathe ingane kwelinye ilizwe elingesililo leli laseNingizimu Afrika, u-adopte ingane yalapho uze uhlale nayo khona apha eSouth Africa ibe ingane yakho, okanye ingane yala eSouth Africa ithathwe isiwe kwelinye ilizwe, ithathwe ifemeli yelo lizwe ihlale ibe ingane yabo khona kulo lelo lizwe bahlala kulo, inter-country adoption. Namanje amazwi sithi ukuthi ungathatha from outside or satellite ithathwa la eSouth Africa ingane. Kuba ngalo nyaka ka-2000 sainda eSouth Africa umthetho wezizwe ngezizwe esiwubiza ukuba yi-Hague Convention on Inter-Country Adoptions.
Okay, mnumzane Mchochisa ngathi ulayini wakho umuhle kahle hle, kodwa ke mhlawumbe engafisa ukwazi ukuthi ke kubonakala amazwe amaningi ephuma kulolu hlelo njenga amazwe nje eniwavezile kwi-statement esini, amazwe afana nabo France or Norway abakuzola lezi ingxoxo zokuphuma, Netherlands kanjalo kanjalo. Mhlawumbe iziphi izathu lamazwe azibekayo?
Kuyacaca ukuthi kuba ilizwe linye litshintsha njengoba siye sibheka phambili, kukhona into eziningi ezenzekayo ezifana ne-trafficking of children ezibangela ukuthi ngokube khona inkinga yokuthi kuyo yonke le system yoku-adopta kwengane kwelinye ilizwe uthole ukuthi kukhona ungahambi kahle le ngane and after shall be victim of child trafficking ingade iyofika efamily ibe i-adopta that other side that is in another country. Sometimes uthi ukuthi umkhonyovu wenzekayo is defortuary kumaphepha asetshenziswayo xa kuzawu-adopta le ngane iyeke ngokwe-difficult ngoba i-system isebenze kakuhle. La mazwe ngoku ayibonile ukuthi kukhona inkinga enjalo akhe azama ukuthi akhe anqumame kancane ukusebenzisa le nto sithi inter-country adoption.
All right. Ngafushane nje mnumzane Mchochisa sesiphetha ngenxa yesikhathi. Mhlawumbe iPhalamende lininikeza isikhashana ukuthi ke nikwazi ukulungisa i-framework enja. Nimamaphi mhlawumbe naleyo framework?
IPhalamende isinikeze isikhashana nje ukuthi sikwazi ukujonga ukuthi ingaba lezi zinto kubanye amazwe ezenzekayo azikho na la. Azenzeki nakhona la eSouth Africa. So zakwaziyenzeka sikwazi ukuthi sibone ukuthi ilizwe eli lizawuthatha qubo sithini mhlawumbe sizoyimisa inter-country adoption okanye asizokuyimisa sizawubona ukuthi masiyilungise siyivale kanjani loo nto yenzekayo. Otherwise akukho nto yenzekayo at present esiyaziyo lana eNingizimu Afrika, but because it's already happening with other countries sifuna ukuthi siqaphe in time so that singabonisise sisekigigeni.
All right. No. Sibonga kakhulu ke mnumzane Mchochisa ngesikhathi sakho ngenxa yesikhathi soliqoqelana udaba lwethu namhlanje kodwa ke kuyazwakala njengamanje ke soshanantu kudaba sifisa ukuthi lithathe ke ne culture, arts, tourism, hospitality, and sports.